Kale fina tempo kukweva Webo tau fwaya kumfwa
Exclusive from Zambian Tunes.com
I know you gonna dig this
Ipivyole susha mwandi mami
Itilizoni
Mwona ni mwenyanga nyila mwami
Itilizoni
Ukuni kachambe selo mami
Itilizoni
Mwona waso kuneza mwota keti
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole,
ipivyole Itilizoni
Ipivyole, ipivyole, ipivyole
Shane window panshi mbwene keshe pantui Shilefwa na sweeper ikari oloni Wadikabisha mami sitopu Ona kwe wapita usho kamba shopu Usha marayoti iyo dashi na mbuyo yako mwanti ni dopu Ene seda chitonga Pati lelo ni longa Ugona mchele Nama nzako mbebe Kuzivika kulo waka Mwakala na mafollow waka Mufuno challenge na madamu Mwaziponya muka mwakangalamu Ipivyole susha mwandi mami
Itilizoni
Mwona ni mwenyanga nyila mwami
Itilizoni
Mwuni kachambe selo mami
Itilizoni
Mwona waso kuneza mota keti
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole, ipivyole
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole, ipivyole
Itilizoni
The way that you making me lose, focus in mami
Itilizoni
The things that you do na yo in a boko si mami
Itilizoni
The way that you bend over, ngalenge sena chita handover Ulete muso konezo munyumba mangati ambe mofuti all over Iyai mami Udubai mami Fela konsono lo shai mami You die mami Wana kuna masalai mami Don't you bother to explain Iyai mami situleni Ni wanu God save our house tutuleni Ipivyole susha mwandi mami
Itilizoni
Mwona ni mwenyanga nyila mwami
Itilizoni
Mwuni kachambe selo mami
Itilizoni
Mwona waso kuneza mwota keti
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole,
Chera yo eng
Itilizoni
Ipivyole,
Big Fernando
Itilizoni
Wapita mafela wapunda fiati
Bakari tente
Wala palamika na makamera foni ya vati
Bakari tente
Wala kana nuku ya kungandati
Bakari tente
Habakulu monse wapunda fiati
Bakari tente
Chabwela siya ni kukamba Ona mafela monse kutamba She real ten, not a few daddy The whole game know she real bad Like Monica Lewinsky Formule Papa Finchi Iyo mule fwa festilo leleni Iyo position a belly tekeni Ipivyole susha mwandi mami
Itilizoni
Mwona ni mwenyanga nyila mwami
Itilizoni
Mwuni kachambe selo mami
Itilizoni
Mwona waso kuneza mwota keti
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole, ipivyole
Itilizoni
Ipivyole, ipivyole, ipivyole
Chikambo kwa kupampula madam
Itilizoni
Awa na serious zone
Itilizoni
Yole kefyo Kukachambe seno mami Savi Una waso koneza mwota
kini Exclusive from ZambianTunes.com
Nefi madam wali bambo Kanshikula mudele la fena kunkoko Ipiongo tuakana Ipiongo tuakana Chomsi on a big boy
Matengurube
Mwairi Fox mining mine